Balalela abantu
ufuna sibaxoxele indaba ke namhlanje sibaxoxele indaba emnandi kodwa ke siqala lapha eyitolo sibona ukuthi sithola bese siyabuya sibathatha ake sihambe kanje sithi
babukela kude bahlala kude bayabuya babukela kude bahlala kude bayabuya bahlala le kapalo tumo bayabuya Basala lene kapalo tumo bayabuya
Ake sambe ke sibunge sambe Balalela abantu akusho kanje luthi Uthi
Nokuthula Tana Nokuthula
Awuphinde uthi
Nokuthula
Ufuna ukhonkotha sibunge sambe Ukhokothiswa komdlwana ubona umuntu obhemisayo ubashaye Ake sambe kanje sidlulele phambili balindile abantu emakhaya
Lo muntu owadala amakhono ufisa ukumbamba ngesandla Hayi lo muntu owadala amakhono ufisa ukumbamba ngesandla Hayi lo muntu owadala amakhono ufisa ukumbamba ngesandla Thina sathi samukela isiphiwo sethu Abanye bamukela umona Thina sathi samukela isiphiwo sethu Abanye bamukela umona Lesiginqisa lesikhulumayo lesingahamba naso Lesiginqisa mesikhulumayo lesingahamba naso This is my talking guitar Ngiyohamba nayo
Ake sambe kanjena-ke manje Awuyivale zonke inkunzi Uyivale zonke inkunzi ebomvu Uyivale zonke udedele isiginci kuphela Ngifuna besizwe kahle Siyakhala sami isiginci bafana Ngeke nize nilunge la kimi Isiginci sami Ake sambe kanje awusho kanje Awuthi
Thani noma ngafa namhlanje Akusenani Noma ngafa namhlanje Akusenani
Awusho ngezwe Awuphinde futhi ngizwe. Aya samba singi samba kulethi. Itethele inkunzi uyithethele zonke. Wenkunzi akudedele ubasket nje kuphela inkunzi. Udedele ubhesi uyibambe zonke. Hamba impela mchunu uzokutshenta ibuya Itethele nkunzi sambeni, itethele nkunzi kuleli Ake siyivale bese sihamba Akusho kanje nokuthi na sikhuluma sambe sengiphuma ngihamba Usho kanje nokuthi Thane
Thani bayo sala bengfuma singhambili Bayo sala bengfuma singhambili
Awusho ngizwe Awuphinde futhi ngizwe Hayi bayeke sibhinqe sami Awukukhala nje sibhinqe sami uhlaphazeke nje Ukhala nje amahlaphahlapha into oyithandayo ngizokutshenta ibuya Yazuzwa kunjani Uyasizwa sakithi isiginci sikhala kanjani Buya siginci sami, buya siginci sami sambeni kulethi
Basala lene kapalo tumo bayabuya Basala lene kapalo tumo bayabuya Basala le kapalo tumo bayabui.
Ivale kunzi, ngwe, ngwe.